ateithia ikoro rihana tariera tandu mariera ini marera ni kuga ni waha ni wa maha uduri
kinegena muno yudu wa uri wa prime minister ukorwa eguku nenditirite mine ne muno ukorwa akiana congratulations manyita nire na gwatani no acoka oima nja wa bururi araririe muthiomi rungi arathi mugaru ni uria oigite guku bururi-ini
ni kuri maundu mariku nano mangatwambe tumone na tumeze niguo tumenye mundu ndungihota kumenya utambite kumuthoma ministry ya juu niĩ hakwa mundu ari maundu make muthuri ucio kĩoneki gĩake nĩgĩkoretwo gĩcereirwo mũthamaki amenyekaga nĩ kĩoneki gĩake kuoneka mbere no tũre thĩinĩ wa ũteti na ndũrĩ kĩoneki na mũteti arĩkoga kĩoneki mahinda maingĩ nĩ agianaga nĩ akoragwo akĩginyana na andũ arĩa angĩ mateti arĩa angĩ thĩna wagĩti kuga ti mũteti nĩ mũteti mũno na nĩ mũndũ ahota gũkorwo na ngumo mũno no akorwo ndarĩ kĩoneki twathiĩ ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo mũhĩcini wa Raila kana former prime minister Raila Raila niĩ kũringana na maoni makwa nĩ atĩ kĩoneki gĩake gĩkoretwo kĩrigicerere tondũ niĩ ndiũĩ korwo nĩ ũhoro wake ngwandĩkaga ndingĩmũgerekania na kĩ kana rigacy yake kĩndũ kĩrĩa atigĩte kĩnene mũno kana rũgai rũrĩa atigĩire andũ ake kana andũ a Kenya no ũkona nĩ ũrarwara ithe Jaramogi Oginga Odinga nĩ arĩ rũgai rũmwe rũnene mũno atigĩire andũ a Jaruo na rũgai rũu rwarĩ gĩthomo na gũtirĩ mũndũ ũngĩ dispute auge ti Jaramogi Oginga Odinga watũmire Jaruo mathome na magĩe na PhDs nyingĩ mũno hihi gũkĩra kũndũ kũingĩ mũno Afrika biũ wako nyagĩrĩre nĩ Amerika okire na inyuĩ na diploma ya education nĩ inyuĩ yarĩ ya Amerika na diploma kuma Ngeretha agĩcoka agĩũka agĩũka nĩ endaga kwandĩkwo no wĩra ũraheirwo nĩ ministry ya education arĩ karani kanini mũno mũciaro wake warĩ mũnini gũkĩra mũthũngũ ũrĩa ũtaarĩmwo gĩthĩ-inĩ wa ministry of education ũguo ndarutire wĩra athire makĩambĩrĩria Githunguri Teachers Training College akĩona kaba ũgĩ wake agũtware kũu gũkĩra kwandĩkwo kamũcera karĩa andĩkagwo nĩ mũthũngũ nĩ ũndũ wa karaba mbĩrĩria nake Jaramogi Oginga Odinga onire mũndũ gwĩtwo Koinange nĩ oka na degree ya masters etire Jaruo oothe mũcemanio warĩ mũnene mũno akĩmera niĩ ndikwenda mũndehere kana mũtũrehere masters rĩu ndĩramũria mũgĩthoma mũthome mũrehe PhDs na makĩnyita ũhoro ũcio mũndũ ũrĩa atũmire andũ acio matuĩke top mohie mũno matiathomaga mũno andũ acio na njĩra-inĩ ya kũruta wĩra wa moko kũiga kĩndũ ta mĩtambo na gũkuua mĩrigo marĩ akuua mĩrigo mũno kuma Mombasa magathiĩ makahuruka Tenwick magathiĩ magatwara nginya Uganda ũguo andũ acio marĩ na mbeca tondũ marĩhagwo mĩcara tũka ningĩ mawĩra mũthũngũ ningĩ oka makĩambĩrĩria rĩu ningĩ kwandĩkwo mawĩra-inĩ ma kũcimba bara na mawĩra ta marĩri no andũ acio matiathomaga no Jaramogi Oginga Odinga nĩ amerire ndikwenda rĩu mũjaruo athome gĩthomo kĩa masters ndĩrenda kuona PhDs rĩu hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ngamenya mũrĩ athomu kana mũrĩ andũ mũrorete mbere kuma hĩndĩ ĩyo mũjaruo wothe ona ingĩ nĩmaumaga standard 8 agacoka nginya standard 4 mume nginya standard 6 acoke nginya standard 2 nginya kona nĩ ahingia ũrĩa Jaramogi Oginga Odinga amerire na andũ acio magĩthoma mũno nĩ atigire rigacy ya gĩthomo kĩa hali ya juu kĩa igũrũ mũno kĩa rũrĩrĩ rwake muriu raiga kioneki giake gigakorwo ni gichireirwo aina na miaka mirongo mugwanja na umwe kioneki giake ni gichirire tutigeza kuga ni kini atiga kana atigeti na zumba ni haroneka hali na gatano hali na gatuma hali na kaundu kari todu gari utiri kitu turauga kitu ekiti na hani hakuro wamete ina muno hede ya kioneki guukage da chirelu mundu ni akinya aguki ukare unindu mundu wa huwana na kehini sana mundu wa huwana mfiko ugun tuko kutui uikoro mungu hali saachi mutu ulira wadu na machamadu kule hadu ikinya li umudu wa tika li umudige bana todu ya neda duwa amenyika na kutiti uwa tika akahana ta mundu uri na bara tondu kioneki giake ni kihingiririe ni ta andu aria maragia matondu irite kuri hindi ngikinya ai kuhoro wa thikiriria kurike no ni tondu uria arakwira ndu aigua nake ni tondu uria araria na ndu anyita uguo communication uguo hari mwaririe ukaga mukaga kuinyitania andu acio ni marakaraga na ihenya ndiraria na ugi wa muthemba ungi ati kioneki kiri gucerwo mundu mwage na mutugo wa kuhana ta taraiganira no mundu kioneki giake kigiuka at the right time na kikikiki uria andu aingi aingi ni mahurukaga ukaigua guri ona ndikwenda wira rĩngĩ ngwenda rĩu gũthiĩ gwakwa ngatuagĩre tũburi kana ngatuagĩre tũgombe kana
niĩ horuthe hurũke kangeithagie tũburi nĩ ũmĩingataga nĩ tondũ arĩ na kĩoneki na nĩkĩakinyanĩire nũngĩkorwo ũrĩtongoria nĩ mũndũ kĩoneki no mako ngaikaraga ũkĩburuganaga na andũ mũno kĩu nĩ kĩndũ kĩũĩkaine kĩu ũcio mũndũ ũĩkaine ndikwenda kwaria maũndũ moru marĩkĩte kana mega marĩkĩte no nyuma atĩrĩrĩ nĩ kĩoneki gĩkĩrĩre na kĩoneki gĩkĩ ndiũnĩrĩ gĩkoka na ũrĩendaga ndiũĩ kahingĩarĩ tondũ mũndũ nĩ aheagwo chance ũguo ũkarehwo na hahana ũĩkĩona hahana ũĩkĩona no watuĩka gũtirĩ ũndũ ũrekwo ĩyo nĩkĩtuga culture and politics nĩ ũndũire na ũteti nĩ twaranaga ũndũire na ũteti ũngĩkorwo ũrĩ na ũndũire ũtuĩke mũteti kũrĩ handũ ũtangĩthiĩ kũrĩ thingo ũtangĩthiĩ kũmomora tondũ ũndũire nĩ ũrĩ mĩgiro ũndũire wothe nĩ mĩgiro ũndũ ũrĩa mũgirie
gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na wĩyathi na ndũkaga ũkahenio nginya ciugu amũretwo democracy mũkahenio nacio atĩ nĩ kũrĩ democracy wĩke ũrĩa ũkwenda democracy ici cioeka ũrĩa ũkwenda citware rũraya nĩrĩo ũngĩmenya na kũrĩ democracy is lie of life kũrĩ harĩa wĩyathi waku ũkinyĩte harĩa wĩyathi waku wathirĩra kana raiti ciaku ciathirĩra nĩ ho naho cioro ũngĩ ciambagĩrĩria na nĩkĩo tũkoragwo na thirikari ya kũrora nĩ ũrĩ mũthũngũ ahunjagia Africa ahunjagia opposite ningĩ mũthũngũ nĩ arĩ kaũndũ kangĩ gathĩna gake kanene mũno mũthũngũ mũndũ ũrĩa ũmũkenagia nĩ mũndũ ũngĩringa gĩteng'ũ arũnde nyũngũ ĩgwethe na andũ anao nĩ moĩ makorwo na mĩeri ĩrĩ rĩrĩa ararĩria andũ aho nĩ akwaria na ũndũire wao rĩrĩa araria na mũthũngũ nĩ akwaria egerekanĩtie na mũthũngũ no ona kũhana ũguo mũthũngũ nĩ arĩ kĩndũ kĩmoĩ mũndũ wothe ũtarĩ wa rangi yake na ũtaragia mwario wake makoragwo marĩ thĩ yake na matirĩ raiti harĩwe
mĩcabainĩ yaku yacorete mwega mũiyũru nĩ mũthuri ti Samuel Kamitha nĩ mĩcabainĩ ĩno harĩa tũkoragwo tũkĩrora maũndũ matiganĩte megiĩ ũndũire witũ ũrikĩrĩ thabarĩ ĩno ya mwĩhĩrĩtwo ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Diamond Property Merchants Limited nĩ kwĩhĩrĩta Tuation FM tũrĩ hamwe na mũthuri ti Samuel Kamitha na nĩ ũrĩa tũcoke harĩa tũrakoretwo tũgĩthiĩ na mbere na ciũria iria ciorĩtio nĩ mũrutwo ũrĩa ũreka PhD na nĩ twakorwo tũgĩthomera ho kĩrĩa kĩa mbere twakorirwo tũgĩcũthĩrĩria maũndũ mana kana the main elements thĩiniĩ wa wĩtĩkia na mũhoere wa mũgĩkũyũ nĩyo ĩtagwo the main elements of the Agikuyu religion nĩ twakorirwo tũkĩroya ndu wakeri watu kwa nguwetu kirona ni odo wegie ni kegitu maga mago wakona makorome mafata muno kule agikoyo. Why was ritual so important to the agikoyo? Na mudenye wa mudi doka he kiuria jagata tu na kiuria jagata tu kila hutanye na odo liku. Irua is one of the most important rites of passage among the agikoyo. Were there ceremonies and rituals associated with circumcision? What role did they play? Ariyatiri irua ne kinyari mwaya koriri ya fatamuno kuri agikuyu ne hari magogona makorago manyika netena irua na magogona mayari makorago makiruga merida odu oriku ne kuri ya gata spira tura ahutia hari shiria tukore tutuge vina abere siyao kwa tukisu diri ya ma muikarire na mauduma uvikuyu mudhinyo mudhu tura shudiri ya uhoro wa irua mudhuri tekamiza bereda ya irua nikei hali uvikuyu
irua ya muikuyu ya higura gira mungu uitikirio kuigira zini wa mitaratara ya magogona ma muikuyu muikuyu ya gira kondu odaruwete utiri gogona eka gira ona nikuwa kurokuri mazina todu ona uetuo muikuyu nikuwa ya hagatina na mahida maigi dari maraiti zini wa furulu wa agikuyu niki hukutuma age kihoto zini wa furulu wa agikuyu agikuroni muikuyu na daruwete nikuwa irua nilori alipata muno todu maudumaria era kuhidi ya kuruwa kana kiri la kiri ya kuhidi ya kuruwa kiari kiri la ya kumutuara kaa kumule harehe hakuhina ugai kana haa ni uhali na migiro migiro ya mauduma irua ni yari na hinya muno todu kuma kuruwa mudu wa ziyara utaudeka mchu wake na haa ni hali na magogona mane na munu mare mekago haa digitali ya ikinya kwa ikinya magogona mairua todu dia irua ini na dirari ya adu manuete negu makiumera makoro marina uwe chio dirari ya adu wote niju ndira hali ya timia hali ingetu hali tuwe hali ingetu na hali ya huli na hali ginya adu matarua na udu tamaya andu dige kiari muno todu hatile na adu tutile mitara tada ini tutile igogo na ini ya ingua na hali mudu wote uwe maudumaya nituwe kitu kuitara rule of silence ati tuka kila koto uwe na uka kuwaria maudumagiri utaha adige maria nune nyeta mtu toyo adi ya tome wera wa adi ya tome tautiran kikuyu ya dikitu ni RSBK ni ya kumoria dikite nuni kira digyo kire na haha todu neo hili ya kwa ni mago ogona maamu iku mare manene manyi itaine na uge wake ure munene irua mudu wariko heo irua nilea bagiriri ya bulichi ya kiyama nubilu taburi ya kiyama utakite utari mungu wali ikia kurua
uhikanie
ulu uhikanie nisho kiurute buri ya bere togo ni akurute ili ya hako ukurute ya bere ya keri kinyaga tatu iku varenti na PhD buri chintako mudu wago itekile kama ogona ili maamu wikulu na muno muno maogona ili machinga haa niho chiti kikarikali chiti kikarikira letu kwa liohoro wa irua nikwada kuhana tole ya du fikuichi mako wada kuga irua rikatu yukano ya mwana waka hii no mwana wa mwiritu ukaigua horo ucio urerwo mwana okire na ukario andu mehithite na ukaigua ndukari uguo na ndukaugua iritu ni maruaga kirira kiheanagwo urekire no tondu Dr. Arthur ni augire irua rithire thiini wa bururi wa Gikuyu na rigithira kana ni kiaga guthira tutingiaga kwaria tondu ni ndeto citu na ni kirira gitu ndeto iria ciaragio hindi ya irua nicio ciaturagia mundu niguo ririkana kuria gwitu ni kuri hindi guokite barothi wa Pope agiuka kuhingura
wetagwo apostolic minister
nuo cio ni okite gwitu na riria ukite gugituika civil area chief senior chief wagwa itura jitu agituika nuo guikara hakuhi nake riu niguo make gwiciria ni kwari na kindu ta mariaga na kwari na mitha nene thiini wambiririe kwaria uhoro wa Kirinyaga ni former senior chief Benson Kabuge Benson Muriuki miaka iriguo ni barothi wa Pope akimwira ni ari na kamwana athomithagia kana ateithagia na nigakinyira gakimwira nigakwenda guthiĩ kurua na rĩrĩa gathire we nĩ aekerire rĩrĩa gacokaga kamwĩrwo we wekerirwo hĩndĩ ya irua nĩ gagĩthire no gacoka agĩkũririo erirwo atĩa ũkĩrua rĩ werirwo atĩa nĩkiugo ũrĩkũ werirwo nĩguo wĩtĩkĩrĩke gũkorwo nĩ warua kana ũgĩthiĩ kũrua karĩ kamũndũ kanini no kamwĩrire ũrĩa nderirwo kana ciugo iria nderirwo ndirĩ hĩndĩ ndingĩkwĩra ndingĩkwĩra ĩu ũhoro ũcio nĩwakĩmakirie mũndũ ũgwĩtwo bishop ũyũ ndiũĩ kana makorwo marĩ ma bishop
makorwo marĩ revo ya archbishop
nĩ archbishop nĩo makire mũno nginya akĩrigwo nĩ kĩrĩra kĩrĩkũ mwana werirwo tondũ arega kũnjĩra na ndũraga nake ũguo nĩ kuga nĩku ndĩrenda kuga kĩrĩra na mĩtaratara ya marua nĩ igongona inene mũno no tiria mũingĩ tiria andũ aingĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa mũndũ ũmwe na nĩrĩo rĩmũtũragia gĩtũmi kĩrĩa gĩtũma mũndũ kwanja ambe eho irua harĩ mũgĩkũyũ nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga ũgiũre mũkamu
ũgiũre wa igũrũ biũ
ũgiũre wa igũrũ biũ ndũngĩheo ũtaguĩte thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kana ndũrĩrĩ iria iguaga haha nĩho rĩu rĩkoragwo rĩ ikinya rĩa mbere rĩagũtuĩka mũndũ ũcio nĩake aheo kĩrĩra kĩrĩa kĩnene kĩa andũ ake kĩa bũrũri wake arĩkia kuma rĩu no aheo kuma hau rĩu nĩmĩtuge kũrorwo na nĩkĩo mbũri arerwo mbũri irutwo kauta ya mbere no ararorwo ya kerĩ ya gatatũ nginya gakurifai nginya gathiĩ akaũtuĩka mũthuri ũrathiĩ na mĩthĩnji ĩrĩ rĩu ũcio akorwo nĩwe ũrĩ igũrũ mũno harĩ maũndũ macio no kĩrĩa gĩkorwo gĩkĩrorwo nĩ mĩgiro mĩgiro yambagĩrĩria kũrorwo harĩ mũndũ mĩgiro ũrĩa mũndũ amĩnyitĩte yambagĩrĩria kũrorwo rĩrĩa arua kĩhĩĩ gĩtirĩ mũgiro ona rĩrĩa ikuĩrwo ikũroka kũrua nĩciathiaga irĩ ngũrũ igatonya nyũmba ikaingĩra nyũmba ya mũtumia igathara irio ikauma na irio nĩciahetwo kũrĩ tũ license twaheagwo ihĩĩ gũtirĩ ũndũ gĩtangĩekire tondũ nĩ kĩhĩĩ no mũthenya ũrĩa ĩkarua maũndũ macio mothe magathira na nĩkĩo mũndũ arĩkia kũrua akorwo mũndũ arĩ na tũmaheni tũmaratũmagĩra no kamba akeheria tondũ twacokaga gũtũma mũndũ etigĩrithio mũno rĩrĩa waruta mbũri ya mbere mbũri ĩno ĩrarutwo nĩ mũgĩkũyũ ndĩarĩ mbũri ya kĩmandi rĩrĩa andũ nĩ maigua matiĩrĩga kũrĩa nyama rĩu nĩ hĩndĩ ma kũrĩa hihi yarĩ mbũri ũraheo na ngoma cianyu cia andũ anyu nĩ ciakoragwo ciirĩtwo na nĩ ciakoragwo ciũĩ kũrĩ mbũri ũraruta ya kĩama no ũndũ ũyũ ndwathakagwo naguo tondũ nĩ wahutagia andũ arĩa mathiĩte no ũkristiano rĩrĩa wokire nĩ wahũrire mbũri ici mũno 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 noti ukristiano wachi hulite todu gine makanika ini nchi ya kutako maru ya amani magogona mao manene muno nchi ya hurao todu magogona mamu wiku metigirito muno todu mugia vire mnyumu wanamu wiku mkugu wanamu wiku matigane mahiga majimu ni meone ya karuka za hugu nani mwoi ni macho kanagira na makaria na maka uwado wa magogona mao marihi ya muno hiyo nugu matikaya utumita todu tukete na mtuge tahira meguda yao mwema hakamagiri yo magogona maya na meroni igai wa marega nore ukumeka na wa chaitani nudi ni chaitani inge kuhu wacho muragori ya mungu mwilu ala hatirio ulimuchu haka negero haka utitika dinyaburi siya utakochi ya kia magutiri mudugi ya chokie kuta todu mwema nituwasa omile na tukiho marito maathomi na agi marito mara maheiruo na ti marito bibliko neta gore mtu ugwa kweda guita mwakuro ya guita Grison mwakuro ya guita Smith liu nake mtu wakaiguwa na liu dina Smith huku mtuwa umile kwa migiro adwecho mga kuro mariori ukira ili o Christian otokite na hadu ni hadu wale mafila mwono na waki nite ni gulirika na 1960 na waki nite kampini ili kabiria na yu nite una kunguraya ya ugaga ni maadi kwa maa paa uruma kuitawo na te kuruwa kutili pata na uhorosho kabiria kampini kwa ulino wa kuru 661 hau 62 marua mathile kato maikara ya matale ya ruu uruwe uruwa chambani ura ugirehi na kaudu kwa uraisho kwa hithira todo ilwa neruriru nene muno buri ya gai ugire eturo mungu wake todo gai kuriki idwoi ilwa lia mungu niritumaga agai kara agicho kagira niudu wa miari ule ya hero nire ali jandoni ule afu wa ilmaugaga jandoni nikulia uti ya kumi ilo uria mungu erako chungu ichu nichu atura na nachio dikoda kugo na merako na dikoda dili napata kusiani haha pugiru uchukutuli li uturari ya turi foi nina utili mungu utatikiri noto do lisacha hini nyumuri tichi uwechi nyo zi mwabuku ya Southern Kikuyu yo ni mwezi igu taribia weka kana nojo kiti chijwete na esoteric wisdom ugura muhiza muno ule mwana waka hii edago au kinye uru ele ya puliaga na haune dauga nigu sagasaga mudu nyudu wa wiro ya guzi kuwaya kuna mudu warua kuruzi ya watu yuka mudu mugo mudu warua kuruthi ya aratu yuka wa matazi kuruthi yuka wa maturaguru na kuruthi ya aratu yuka kiroli na ukiuliko kia brilia kumari waka brilia kuthi yuwe teihe ochi yake ugu maudu manera kwa haa ni mapata muno na ni mama mtu uragia mthogo athogo matiruwa na hiji yuka ado itunu moyo ugo uleachi ya ligu nabuwa thiyaga nogiro ataro wa family ni mamu waga ni maye nito juzi ilu kila kiuchia na chia lot of families ya geretha ni maru waga na wawonchi umuwa na mawe tekiri ni matutiro pati ya kuruwa na umaru waga na fiku inyanya takikulu fiku utene tene bere ya masai kalijin kutuga na kalijin chia na chia kuchia waga na fiku inyanya magichoka makiabili ya kuruwa ilu waga mwani hodi atili mudu wa kuruwa alimuana ke mudu wa kahuku kuja na hinyo wa guzi kutaha onelizu kuri aduagena wa community zige chietikisi no mwaka wali wa ura getu noto na mungu pale adale nana shonzi ya kubaga na mera go uzi ura ge za chuki
ya chuki ura kaigana
ure kaigana lati ufana chuki kau nisi ura na mkoni karibu kwa ora na kukola ru niru liga na mudu wa kaigyo mio iyo nane yo nitu muka kama kuwita kichuki duwa qualify nyora gajaba hari kitu kingikiria kingikiuritio oritie uhoro wa ancestral spirit jubile maundu manya manyitanite maruo na maundu mothe ma ikuri gutiri handu ngoma spirit cia ngora makomete ciehera na gina andu ona kristiano ni moi ndungihota tutituraga thiino turiki turi thiino kuri na seiki iratongoria kana iri nyitiriire ino kaici aria mari mbirira aria makuite ukanitha ningi niwacukirio kiuga kwa ngoma gugituika ni kugwacia itani ona niguo uguo mundu akiuga nii nindaumire kwa ngoma nini ndiwe arauga niaumire kwa ngoma na kwa ngoma ni kuri andu magathii makua nini ariku ukanitha niumirite kwa ngoma ni kuria gwikagwo mehia na niguo uguo mundu akiuga ngoma ino ukanitha ni ngoma ya uyerwo na ngoma ni mundu ukomete mbirira-ini mudhungu ni amtu wira mwingi muno wa guchokochania nginya andu magitukanirwo ati ona mundu ndangihota kumenya riria araria na ithe kana na nyina uria uri mbirira-ini na ni undu wa kurigwo ni maundu maya nikio murona michi ya kristiano iri na thina munene 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 tondu michi iyo ndiri migiro tondu maundu maya meragwo ni mathiririo Kristo akina akinya akaigirirwo maundu nginya kuri aria akarigagwo uguo ni nitaugire tondu bibiria mundu aramitaura uri akwenda muthungu ataurire na mutaurire wake wothe wholesale wa mundu wothe mundu muiru ona rebibia nzine manegenaga muno bible mataurirwo na urebibia ni muthungu agitaurira rebibians uria mafatiko ya ngai no muthungu agika uguo ndekaga ni undu wa ki maundu ma kiroho ekaga ni undu wa maundu manda niki muiku augire atiriri gutiri muthungu na muthia tondu muthungu wa kurima ni akurimithirie na akuhura iboko waremwo ni kurima kurikie miraini ino ukurimaga uikinya ningi kanithaini nigo ukora muthungu ungi nake agakuhitithia tutikaraga ni tuikaraga se tutarona andu aria makuire no ni mahetwo uhoti ni ngai ni gutuona andu aria makuaga mari ega mari ma evangelisti ehokeku mari ma evradi ehokeku mari ago ehokeku mari ma civil servants ehokeku na mari andu matari wira mekaga o ni mari mia ni kurimia mari magia mari ehokeku othe ni maheagwo kanya ni ngai gutuika araika na ni mukanitha wa Catholic ureta saints atheru na waria maturaga mahuraga aciari ao magitunyanaga indo makiiaga nginya mbeca cia mwingi ni araiya rĩrĩa mathiĩ matuĩkaga ngoma njũru aria nĩ ngoma njega aria matuĩkaga ngoma njũru na ngoma njũru nĩcio ngoma iria icangacangaga ndeto ta ici ndũngĩheo kanitha-inĩ tondũ kanitha ndũgwĩtĩkĩrĩtie kwaria ũhoro wa ngoma tondũ mũthũngũ nĩ aũtũrũire nĩ akiririe na akiuga nĩ sini kwaria ũhoro wa ngoma tondũ kwa ngoma nĩ kũgwa caitani na ũndũ ũyũ nĩguo atũmire mũthũngũ athiĩ aseparati cemeteries mbĩrĩra cia ndwairũ na mbĩrĩra cia thũngũ mbĩrĩra cia thũngũ nĩ mathiaga gũcera na magathirire marĩ mbĩrĩra-inĩ makambĩrĩria gũcokera ũrĩa mũndũ ũcio arutanaga rĩrĩa arĩ moyo na makahoya magacoka mathiĩ mbĩrĩra cia andũ airũ maugaga nĩ njũru mũno ihano mbara tondũ nĩ cia caitani ndiũĩ kamakabona kama ndĩ nĩkũrĩrie ndeto ta icio kana nĩ hĩndĩ waciigua mbĩrĩra cia andũ airũ ciatuĩkaga nĩ mbĩrĩra cia ngoma irĩ magigi Mungu machia bila chia fogo chiote chione kaka ni sinzi makomete kuo ni adwega muno na adwa chumari muno matu nyine adwa itaka mungitunya adu kila kitu ona agikuwa kulia toa duga inuwe mwono mwono
haya toko shoka ili hidari sari kuraya sukuwa bagu ikiri yohanini ni toko shoka ili hidari sari haraya ale za idano itikareti ya dagika za idano ehitu kaka kuono tiganu no mwono wagu ikia maizo na makiri ya wakorora historic wisdom kana we ogiri ya mwuri kiri mwono wawi kuyo nye kuona otiganu mwono na mwono reo kwa waweho hale maudu maria tuwala jia nawe na maria magi tuwala jia na mwuri tishifo kanyoka nema
wira no mugande na jokerere gijuge chifu kanyoka ni mutonyi wakirira
ni mutonyi wakirira
ugo ni gumeta kwa mutonyi wakirira na izi hali tulari umare maki nindi kwa ta kwa liyo ya kanyoka alakia todoyo niri yake wira no mugande
tarira tuwa kakwa liyo horo wa iluwa li tukinoka kutaria waharagiri yao adumagazi yao kihegyo kagia kwa tia ulea dorozi saika kio ulea vana siye kakua
tutikivijireo leo ni guwati na nikie juguri ya tiriri mudo aruwa ka ni guwahari liyo mudo wao yura mukami wa aguriri
uhawa iruwa kakinya hau
uhawa iruwa kakinya hau mweno wakwa
le mudo kito na hale kwa mire raiga ati turazi jire la tuziya na kanyonga
leo uretikana na aduwa chukwa jamele kwa jona niyo diyo kila haliu nila tuhiga niyo chino tuhiga kishi ni chulia ilacho kirio adware mareka PhD ndio kama mimi ni mmoja wao PhD ni degree ya tatu tino ya university na nikiwa kile yeye kitura hata ukihado hiyo nene ile furugiri wa Australia na kidire duty nyingi hizi tu ni tune kuka hadi TV ni atilia dola mali na nyota wale atureka kuna ni mama tayari ya achwa giruchi adura tu ali ya ha ni mmoja ruchi ukadi ka buku nene mno atoririe kuri mfugu auge nejuni ni twali yo horwa indali yo horwa irua na ugira mukamu ati dukiyo kutalimu simwa duri dicho chiate mundu ari irua ria mapaka kurwa ori ruri irua ria rio the right of passage ya mukuru ni atuma ahigurwo uge ura mukamu na uge wa ndwa yali moyi kaine teru muku moyo ni adu mari India Korea Mount Kailash ni moyi na ono muthi ni moyi muthuri mwiku ni alipo vitu tai Lady Indians meta ko Hopi ni moyi mwiku alina ugi mune ni muno ono matai ono givi sinwa guruga siyao ni ukura mahiga mariku maigete madi kitu uhuru wagi kuyo na mama kwa miadiko ya madi kitu miadiko nijiti miadiko tayadu wa misi ni miadiko mfe boki na noo mafoma kamari tafiriri
yes
http://everything2.com tuikuruke
tovie zini wa website mudhikiria na wege krowe zini wa website wa zimu yaku onaweno nyede uzieho kone nyedaga ogiyo onawe ukawoya no nyede uzie zini wa http shoki wikire colon wikire forward slash uzie everything na tu ya diketo na digit 2.com uzie forward slash title forward slash copy plus prophecies hau ni ukurwa haria tu kwa tukizoma na nikurwa wezi ni wa Facebook ugezi zi ni wa Facebook haria tuwa dikete direti ya mzenya wa omoze haria jekirete bishara kwa mzenya wa omoze zi ni wa page ya Shro FM nigo wikiri la kidugegu ituo page yeo nigeza onayo kurwa kemeza jamia ni uko miona nidago wikiri ya ugezi ya utu wikirete ni ukurwa ukemeona nigeza ukurwa ugezoma maudumegi odu ilo wisu Bobo maya zara kwetuwa na hene neno mudhu ti samuel kamiza
abotome ya idea eno ya brass frets uikuruke uchoke uzi original
oh ya diketo ni idea by brass frets
auno mipa umeo ni first paragraph
the Hopi are a Native American tribe who reside in the Four Corners area of the United States their prophecies have been a source of discussion and debate for the last 50 years among the futurologists, since the attack of the World Trade Center on September 11, 2001. Interest has been liquidated in those prophecies. To hear the Hopi tell it, somewhere a small chunk of rock holds the key to the world's future, and perhaps we are getting a hand of the whole story, the original rock bud. The prophecies begin with the unending of the third war. As with the Mayans, the Hopi used references to large cycles of time in their legends. Each cycle is a world marked by the comings and the goings of the great spirit known as Maso. The third world was destroyed by the flood. Most people, except a chosen few, died in the deluge. These people were hidden in the earth and brought out again once the waters receded, entering the fourth world. The great spirit handed out 8 stone tablets to the survivors, spread them up into the 4 colors, and gave them the guardianship of a fount of knowledge related to each of the 4 elements. These tablets contained original teachings that each group was to maintain. At the end of the fourth world, the people were to come together again to share their teachings and knowledge, bringing about a great civilization.
Okay, good command. How bringing about a great civilization?
If the tablets weren't maintained, both the people and the planet were once again faced near total destruction. The great spirit admonished the people to never let the tablets touch the ground, meaning to respect the tablets and keep them safe. Each clan is associated with color, a direction, a ratio type, and a base of knowledge related to one of the 4 elements.
How many haratory elements in the tuatari?
Aya, kioria kire kia beta koryo ni bonsoi wa PhD.
Leo ni hindi tuoka hari ha, practically about the Hopi. Kapire nuita go Hopi, mari all parts of the United States.
Maudu maria waiga maudu maria mana maria maru ga mesi odu ya wawu koyo. Na mamaya nikuko mona ha?
Leo ni mamaya.
Na rungo kone Hopi na ne America?
Ne America, the Indians. Mari all parts of the United States.
When you put the list together, it reads almost like a crew for a starship. Starship is the kedo kiriye ko ana kena nya moinya kana idano. As we all see later, the resemblance is not entirely coincidental. Red. Nuga kana kanika kamwe ka red.
Ni east.
Kayo kamelia east. That is earth, agriculture, biology, zoology, American Indian.
Actually, American Indian, neo rangi wa red, na neo east. Oguo, ni mutharapa noa ki, noa hizi ya inya.
Kila irugongo, ilia hiki ya da, ilia hirero, ilia hirugoro.
Ya kia mut, kia red, American Indian, na nikio vitune, na nikiri east.
Na
eo ni oothi, kana nitiri, it is the soil.
Ore watu kutiri kitura kitu kemwe, component kemwe ya uduile witu, neteri.
Nitu kuru kegea keri.
Black, west, water.
Nimahi.
Water-based and medicinal sciences, e.g. oceanography, hematology.
Eo ni yao.
Africa.
Ni yao mudu mungu.
Ni yao mudu mungu.
Keu ni kiheo kia mudu mungu.
Kani kia mudu mungu higo chiyo the agetua ginya, kurazima, Chetogeza ahoba gira mai.
Leutu ikuro kegea katatu white.
White. North.
Eo ni white ni north. Eo ni ki ni fire.
Ni mwaki fire.
Ule tunga za.
technology which is Caucasian.
Ne mazungu, mazungu.
Tukadi ya kana yellow which is south.
Leo ni king.
Air, liera. Inner consciousness, psychology.
Leo ni yao.
Asian.
Ni ya mudu wa Haiti.
Leo
ni kitu di hare hare u. Baragi ni tuchoke baragi ni pone. Hari undu ye ule muri tumuno. Nuwa uli hinya muno. Hari ya duwa remaniti. Almost that is elastic here. According to Lee Brown.
According to Lee Brown, who gave public talks about the prophecies in the mid-80s, the Hopi currently believe the black, that is the tribe, to be the Kikuyu.
Everywhere I would like to read, Hopi currently believe the black, that is tribe, to be the Kikuyu. Achimere Kikuyu.
Nia Kikuyu. Ariarigate, they are based in Mount Kenya, in the base of Mount Kenya in Kenya. According to Lee Brown, who gave public talks about the prophecies in the mid-80s, the Hopi currently believe the black, that is the tribe, to be the Kikuyu. The black tribe.
How are you going to go black? And that their tablets are stored at the base of Mount Kenya in Kenya. Now, he great yawri, maigite kilinyaka, maguruini ma kilinyaka.
The white tribe, maadhi nabene makwaga, is Swiss, the tablet somewhere in Switzerland. The yellow tribe is Tibetan, and their tablets are still assumed to be in Tibet. The Hopi tablets reside in the neighborhoods of Zad Mesa, that is the Hopi land. Uyo ndio ndo urakorweno ni ari prophecy zili cha mutanetie na adumegu itwa Hopi. Na ruge koyo ni kira igira ho.
Na ruwa ari marari ho wa muku, no muku, utari mukunure bugi heo de kwichi. Utari mukunure maundu ma adugiru. Ni otweta ni his wisdom. Ni ugo di lonte bulisi ya kia mayake ya aga tatu, ginya obte ya aga tatu, no qualify uchira ga machira kuruwa ya kuwote. No maundu mare marikiru, ma give them more kirikuru, ma udumara marikiru, ma esoteric wisdom, ma ugekuru duge heo utakunuetu. Na nikiwa unaharele, hopi maki aliyare, maracho kakurigekuru, maracho kanige, ugezia zia na haubere, fie, during this time,
jikuru kathiri,
kuru kathiri, nuko na ruu ya maumau,
during this time, eh?
Hari esoteric wisdom,
ugera morikiru,
ugera morikiru, na formation ya maumau.
During this time, the four clans of our story begin with found themselves under siege on various levels. Tibet was invaded by Chinese in 1950. By 1959, the Dalai Lama and the countless others would flee the country. Coal and valuable radioactive minerals were discovered on big mountains. In the center of the four mountains, considered sacred by Hopi and the Navajo alike, in the Four Corners area. Mining began in 1951 and continues to this day. By 1952, the Kikuyu were embroiled in the Mau Mau Rebellion against the British. The Swiss, having successfully remained neutral throughout both the World Wars, were now being invaded by two different groups. By accountants and politicians. The first group was seeking a piece of the million in 1946 dollars in stolen gold, money and other treasures banked in Switzerland by the Nazis. The second group was none other than the United Nations seeking a politically neutral home for its European headquarters.
Which is your hard to read a Mwaki, Mai, Riera, Natiri, ne interplay ya Mwaki, Mai, Nariera. You do see in ya, Nicho, base ya science as you know it. Kurido ya kiri tuwa jeru, na kurira akira, na nikutuga ga, mudrume, na mudu wacha maatu gana makage na mwana wakahi ni mata mwana wakahi letu ni mai. Ichi nichi liraiga ati mwaki na mai rera na tiri ukona the product ya churi ni new civilization eguthi ikiritu. Na this new civilization hopi marauga ati liri muko na mungu okira na mungu wale na adege na alina roketi na alina roketi alina adege alina idu igiti ya hinya ona alina guji lona hedi ya mungu mungrethari na nuclear alina na atomic bomb mwoni ya ruti ruhu ni mungu kuyo na ruhu lora ruti ikala waika kiyo mairo mungu wacha ukamulika bugi hata kuonde study kile lagiki no ago ahopi kana makuhani ahopi ni mara kota mari o Amerika guruga ini chiao makona mungu alikirinya wa mwagiti ya kiriri makiri na Prince Michael chapa mwagiti ya mungu kuyo ugi waki wote wikiri tutino wa mahiga na mahiga machumani na mo na ni mara ugu thomera mara kuira kiriri mungu kuyo nwe ugitete idochi ya koro na ihegere agachiga kirinya ka ule tu kwa lihoro wa kiri nyaga kano kaiguwa Ruth ni yagu tiakaria about ule Ark of the Covenant yale hiyo kiri nyaga li to Ruth kana ni kana mundu girona hopi na matiri mwaka kiri nyaga ni marona kuri duchigo tukuchia koro muno na iduchi hinya wa achiuri nyuga ateithia civilization ya uchiu kana nyuga ateithia mundu muhiru uchiu kukriti civilization saa nzidi githomika utaku konsida element iti inya
utaku kwa rati uti
mai, lera na tini mungu mungu ichu nachu anichi zanege na ili mainya na nichu huho inya na ichi ori nichu tuga gati lili ni Jehovah manifested in duality tobukuma hu
ate tukwa igati ya tataura haure wa iga
Jehovah manifested in duality. Digo taona todo ndirari ya dwakiria na no ra nyinga tata ni bidio. Eno ichinya nicho ikritete science. Science ibranchite kuma hari ichinya na chemistry. Na next time ni tukaigira thimu wa chemistry, tuone chemicals reaction ya chemicals, tuone irahana ta mundu aja na mundu murume mari hamu yino ni yao ikarehe mwana wa kairitu mai na mwana wa kahini element ichi na chuo ichi nya nene chigwe tete haria ino brak ika kurwede na hinya todo ni amu du mundu ika chuo kaidu chiyayo kila kila atu make you ke special ni todo chidi tu kirima ine ine kirima ine ni kuga ni ikuri yati na nikutori ya chidi and so next civilization ya kiriru ya tuwete kuigira kume noyu ni amu dumungu na nironeka iukuro hakuhi na kiri magia kiri nyawa.
Thank you very much. Ni moduliti Samuel Kamitha. Na ugezi kiriri ya nyoko igua utiganu mune na uri ya weho. Maudumare tukora watuina mumuzenya wa Tuesday. Na maudumare magi tukora watuina mumuzenya wa Saturday. Tere muna moduliti shifu kanyoka. Na ikenaka muno ni uduwa uge waku. Na nitumaka ona ni duwana daigira internet ili muduli. Tisamu loka mizaka kora wati. Ni maudu na kwe hili ya kore tegeza kana hea adugu na agikoyu mauti Kenya na di internet ini kudoma.
O no gede na uzi internet ini uweze hopi na kikuru buku wane ni kuire.
Wekire hopi ya ni kikuri.
Ni kuire hea unene.
Hopi ya ni kikuri. That is H-O-P-I.
Nudu hopi. Makeri ya hindi chiyote profesi yao ilahutele kuyo. Na zini wa guruga chiyo ili ya nene marari uhoai kuyo. Na mare maadiko mare mahiga ini ogithie maatho mama kari uhoro wa mui kuru na nikiu hidi wege dara kari te dona atiriri mui kuu deyoyi mui kuu unu wako hero thiriki kumi ya nadi kutuwa nyungu siya nina atire ito wa human right you should be above 10 shillings when we oku drive when we oku tidika you are the engine ya kurehe civilization
ya
yeah. Inu wati umuthi hopi profesi inu ya keto ni hopi miaka mingi muno more than 50 years
nita thousand years
kana nita tichi akua na chia hopi iradhi ikanyiti za niyo Amerika
tunu tunu nabi kita niyo niyo duwa lele watu kwe teri ohoro wa iturishi teri mwaki mai na ke
in African sciences nicho nicho yukutaka wega two African sciences sanzi yote ya biri hali element ichunya ichunyo ichunya nisho siya biri nisho create sa sanzi na nisho mathematics mwukuru kuri planet hile chiyo yeriko nudu kimiona ni madhabu mundu weka woye kama madhabu gini okona ni harika planet harika planet kari haha niyo karulia microscopes na kugweta no that insight hile hilo ni madhabu wapiri mundu we the head of the head of the universe yule hana but madhabu nime ya kago gini okaa kugia na insight ulia the head of the universe yule hana niki nitodo Jehovah is manifested in duality. Hale ya tiriri, iguru, letu kuga Jehovah li. Jehovah tuwe gai, ule obreze na iguru. Jehovah, nimi garurukano, ele ya garurukana. Ukona mutumi, ukona mutumi, ukona mutumi, ukona mwana, ukona mwana. Agama kagwa ni huyo, nonu tuyuka hau. Togu ndrona kiviki, uhadu kiri, iti mahauzi.
Netuwa kwa tuwe kilora. Muzikiria mwere suradhi na abere na shureshi shureshi shia tomeiruwa ni mwuru tomwe itomeiruwa mudhuri tisa mwere kamitha na mudhuri tisa mwere kamitha uwe ni wakiatio na nwe ya toke toka ya metu ihamwe maudu ni megie kwa dadura uduire witu toke ya shureshi tuwa kore toto uretio
mwishi ya shureshi ya kuwele mwere university makoro na cho tarutu chinyete uguwa chikuga atiri ugu ni ugu mwicho wa mwuru toro university tenu magu juna umabili research kuma hau na hata mwudu wageza na chila karakagi ya mwudu inako na hakiya kadiskava kaudu wake na haupe kaka ni kaudu tuwa humtiriria harianto ya university nutile huweno na wamathi ya magethiriki maka igira rai nige ginya maka umirira kudu kuki
thank you very much wana washo kakure ya mwena wake mahole ya izani ya mwena ukegela hau mwena washi wake mahole ukule ke mahole kazole mwena tukere jo ninye boshi ya uniza kamono nitu shi zaka huko mitabo inye
didi ya guhidi ki mahole kamade
ee
dina wira wapichi dina wira wapichi dina maira magi
wapo mwena oyu
dina hariri ya lida itari na kiri
lida wukono kigere ya kuwa
na lida itari na wira dina kanidi kagi haa gaigira gari za adita
eo gajira gaza keda no akinya
ee dina ranyanya na anu
thank you very much
dina 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 wira wapichi na dina na marisa hati dina kana sachi
thank you very much dina kena mwono nidu wa research yaku na mau na unge waku ime tabini yaku ya shoro kemwe na muyuru ni kukamiza kumutiri ya ginya gazeti ni oneo mwuduma shomera mweme mwode wana weda kumadhoma ni kumadhomera oho ya mitabini yaku ya shoro kemwe na muyuru